Amini ni mimi mdogo official Ivan, nikiwa ndani ya One Tone Records. Aweta Jirimo, peperusha bendera wewe. Awe producer Raxi.
We haya, vibaya, wanaotaka kushindana mebwaya.
Ho jamani mtanipiga mimi uwewe simba cha marangu. Ho jamani tukishinda tukifungwa niacheni timu yangu. Ho jamani mtanipiga mimi uwewe simba cha marangu. Ho jamani tukishinda tukifungwa niacheni timu yangu. Ho kwenye shida na raha miniko nayo timu yangu mnyama. Na watabonga sana wetamba nayo timu yako noma. We kupata majaliwa kukosa matokeo, Pomora na Yombea izidi panda cheo. Mara nne tulichukua ubingwa zidi yao, na bado tutalejea wakome shenzi zao. O jamani mtanipiga mimi uwewe simba cha marangu. O jamani tukishinda tukifungwa niacheni timu yangu. Hatuna mbambamba wote tunafanya, tatizo uganga na mtaloga sana. Wambieni Yanga si tumejipanga, iga kunya kwa tembo chanike msamba. O jama watarudi moja moja losaliti chama. Laundi tunaua tucheki na kima. Kina nani vile wanamlingia mayele, tunainonga bakalani amtoboi pale. Timu gani vile wanokula miogo, kungangania wachezaji na pesa ni ndogo.
Haya vibaya,
wanaotaka kushindana mepwaya. We haya vibaya, kuwanyonya wachezaji ni mbaya. O jamani mtanipiga mimi uwewe simba cha marangu. O jamani tukishinda tukifungwa niacheni timu yangu. Oya wanangu we, wana simba e, nyama e, niwaambie kitu we, kama mnamkubali chama we piga makofi. Oya wanangu we, wana simba e, nyama e, niwaambie kitu we, kama mnamkubali Mo we piga makofi. Wecheza kama inonga wecheza, nyunyiza kama sako nyunyiza. Saluti Moses Fili, saluti.
Aye.
Awe mdogo Mediho, mzee wa simba yetu, msalimie huyo Ahmed Ali, Ali, Ali.
It's One Tone Records.